te cuando tunakusanyika hapa kwa ajili yako Yesu, tunakusanyika hapa, yeah, tunakusanyika hapa kwa ajili yako Yesu. Tutaka kuona mkono wako ukiguza kila moja hapa. Tutaka kuona mkono wako ukiguza kila moja hapa.
Tunakungoja hapa, utujaze roho yule uliyemtuma. Utufinyange Baba, ututengeneze, utufanye kama vile upendavyo. Tunakungoja hapa, utujaze roho yule uliyemtuma tangu kale. Utufinyange Baba, ututengeneze, utufanye kama vile upendavyo.
Yeah, we wanna be surrounded by you, we wanna be touched by you, we wanna be filled by you. Yeah, we wanna be surrounded by you, we wanna be touched by you, we wanna be filled by your Holy Spirit.
And our hearts are ready to receive from you. Breathe in us now, breathe in us now. And our hearts are ready to receive from you. Breathe in us now, breathe in us now.
And our hearts are ready to receive from you. Breathe in us now, breathe in us now. And our hearts are ready to receive from you. Breathe in us now. Yeah, yeah, yeah. Utufinyange Yesu, ututengeneze, Baba, tunakulilia Yesu, tunakungoja hapa. Utufinyange Yesu, ututengeneze.
Tunakungoja hapa, utujaze roho, utufanye kama vile upendavyo. Utufinyange Baba, ututengeneze, utufanye kama vile upendavyo.